akekho noyedwa kuthina oyithandayo ikhadi zomzimba asiyifuna la ihambe khona. Kodwa ngisho ngathiwa silindele ukuthebelela kanganani kulo mhlaba iy'nsalelo zomzimba sive sezizwe sey'nqonqoze ey'mpilweni zethu futhi ey'khathini lakhona singayilindele. Angikube ngelele kuphinde ngikwamukele engosini nefresh ngingusibonelo BT Ngema ungumlomo kaBenedict we-Christian Networks. Kuyonke le minyaka esengike ngagibela kuyibhanoyi akaze kuma ukungimangalisa ukuthi amabhanoyi aphakama ngokufuthwa umoya kwingxenye esekhanda layo hhayi emsileni wawo. Lokho kuxukuzana ugebhezike kubantu abanjengami. Ngangihlala ngiyibuza ukuthi kungani lo moya ungaliphephethi ibhanoyi emsileni ukuze ulududulele ukuhubuluza liphakame phezulu. Kodwa ubuchule bokwakhiwa kwebhanoyi abunjalo, kodwa lidinga umoya oshaya ngasekhanda qede ebesuye emaphikweni. Lokho okwenza avesa futheke afuthekele ukuphakama ngenxa lomoya lamaphiko. Manje umoya ungeke wawazi ikhathi zonke. Umoya wogoguko uyuphephetha ey'mpilweni zethu okuthi uma usuphephetha siye sibe nomuzwa okubalekela. Kodwa kusebenzi kanjalo embusweni kaNkulunkulu ngoba phela imvamisa nguye uNkulunkulu uqobo oyilo moya olethe uguquko. Ngakho imvamisa uma kunesitha esichukuluza impilo yethu sisuke sigcotshwe uNkulunkulu ukwenza umsebenzi ebesingacabangi kwakhona udinga ukwenziwa. Futhi kuyona ndlela yokuthola amandla okuphakama, okuphakanyiswa futhi ukwazi ukubamba ukunqoba kukaNkulunkulu phezu kwesitha sakho ukuze ube yikho konke lokhu akudala ukuba yikhona. Kubiza ukuba uvumele umoya wakhe ushaye ngasekhanda kuwe qede ebese uyakula amaphiko ebhanoyi ukuze ukwazi ukusukuma uye emoyeni. NgoJohane 3:8 umoya uphephetha lapho uthanda khona, uyaluza udumo lwawo kumbe imvunge yawo, kodwa kawazi lapho uvela khona nalapho uya khona. Banjalo bonke, cha, kodwa sazi lapho uvela khona nokuthi usithatha usisa kuphi. Kodwa yena uyazi yena ngoba uNkulunkulu. Ngakho kwakho nami asimethembe. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu eliza kweli fresh namhlanje. Le nkulumo yezwi uma bekubusisile ungacela sekuthumelana ngeWhatsApp kule nombolo 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077.